You know the limbo, you know the limbo. Potela wantu wakuru sipasova. Hapani fini na tracks. Natunga kujala baby you are the best. I will never leave your side honey. Usiwa mambo nanga fokusia nifachani. Ngakukuko ndekuli mjira mafaya. Sini na mani zankara maashiezi. Ngatisulipa mwandi baby ni madwala. Nuwande sini mafuna papita ulo tudezi. Kumutima kani bebesha. Uleta delelesheni ni mupepeka. Jiwa malaika malaika. Suna nisie pacha nenze kusafa. Hiwa naine ni bumper to bumper. Natonga che kujala, no more for my to play kapa inangala. Love doctor is in the beauty.
Na ipeza mambo yanga, dozi ba mambo yo para mama. Lero na mupeza mambo yanga, dozi ba mambo para mama. Aye, nizakota na iwe. Tuwana, yeah. Iwe na ineti wa milana. Ulibe na minyama. Unanibalila na tuwana. Umanipasa yo kwana. Nikukonda, unikonda. Nikusunga, na iwe unisunga. Nikukonda, ipeza mbambo yanga. Doziba mambo yo para mama.
Kapena tuma extra seni tupontele. Let me go mama da sunu wali vambile. Tungulu zilile sunu wali vambile. Zona wati kungala nae weta wama. Na mupeza woni sungila tubana. Ule muna love kanipasa sana sana. Mukazi wapara na mama. Binti ya tishani.
Iwe na ineti wamila.
Yeah, yeah.
Ulibe na minyama.
Yeah, yeah.
Kanibalila na tuwana.
Yeah,
yeah,
yeah. Thank you babe for the love that you give me. I'll never let you down baby believe me. Zavazona kabebi sikashimi. Mr. Wow Zaike Tracks Yakwila Lombiti ya tishani.
Na ipeza mbambo yanga, dozi wa mambo yo para mama. Lero na mupeza mbambo yanga, dozi wa mambo para mama. Aye,
yeah.